CK Music from Master
TSP Event
DC Baka
Lena Tom Tonga
Nessa Yellow Flavor.
Come on.
What's happening?
Straight from the pot to the plate. Yeah, now we have to cook this one for you. Brand
Wila ntwishi kama mi, pano talo niwe nate mwaine. Kubana ninda itumpika, niwe tindika, njawone seka.
Mwana
Wila ntwishi kama mi,
mwana
niwe nate mwaine. Kubana ninda itumpika, niwe tindika, njawone seka, baby.
Usani pase mbuyo, unipase njangu. Baby kamu niya kamu sanga ni maziwa. Kamizina ni malagwa. Na munzako ndani sama nkala feya. Hamakuna Martin Macplayer. Chateji na kutina baka na tea. Usho mabiliva viva makubuza. Olo mabiliva venen makubuza. Kakunilo vili wajitatu ndiye wapoza.
Wila ntwishi kama mi, pano talo niwe nate mwaine. Kubana ninda itumpika, niwe tindika, njawole seka.
Mwana
Wila ntwishi kama mi,
mwana
niwe nate mwaine. Kubana ninda itumpika, niwe tindika, njawole seka, baby.
The way you look at me, my baby. For you I will do everything. Mama kutuwa tiela. Come closer ni kutuwa toshe.
Wela ni kulobe sebu sango. Mkuwa usiye pato. Ina sakuteya mwaka patei. Nasta kufila patei.
Wela ntwishi kama mi, pano talo niwe nate mwaine. Kubana ninda itumpika, niwe tindika, njawole seka.
Mwana
Wela ntwishi kama mi,
mwana
niwe nate mwaine. Kubana ninda itumpika, niwe tindika, njawole seka, baby.
Vipanga olo kandia uta. Kodi ni ndani wena zani trusta.
Kumu gangsta, kumu rasta love nalikwata.
Cause ndiwe mai wanga na netate wako. Leka vazive ndiwe nakondako. Ukazonda beta wakambo chilo ni tamba.
Wila ntwishi kama mi, pano talo niwe nate mwaine. Kubana ninda itumpika, niwe tindika, njawole seka.
Mwana
Wila ntwishi kama mi,
mwana
niwe nate mwaine. Kubana ninda itumpika, niwe tindika, njawole seka, baby.
TSPMZ JHL Lena Tom Tonga.
CKMusicPromos.com.